Όπι φαγιά. Hayun wa'e dukubota qoratan yokan epidemiologist kataan Dr. Jamal Hassan Nebraska dukuba covid 19 kan ilalen dubiser ojin sa ni mala kate ibsun egalu kuno
epidemiologist onyo koni gatte wa'e kubat qoran na feisa dukuba kama covid 19 ni dukuba de debra da fi chronic disease hun darat qoran na jettu da epidemiology tuni dibise backbone of medicine janine worri amma ga dukuba da debra fi chronic infectious disease kana da fi epidemiologist onyo wa'e dura qorate awere na fi khan hospital ka infecti adinya ka infecti dibura khana ni tuni epidemiologist
chronic disease jechun afan oromo maljechu
chronic disease jechun afan oromo dukubato kugatte fa sitabe sirratu jechu dagatte dukubo mafakenya fi hatta worre nakka hiv da worre nakka dagatte dukubo sukara khale dukubo si wajin jira jechu da ifu wallana wajin jira jiru ka jechu da chronic disease worre jehun kun
virusi corona bifaji jirate rakina fidajira jedama bifa jijjirrechu jechu mal jechu virusicha
virusin jero hunda gatte bisani jijjirata la kalama kaysa furura la ka populationi kaysa gatte atama covid 19 kun amata takkati wanni ti hojir jechu da december 2019 kaysa gara jechu da virusin tokko gaf atama tine mota kaysa ture afare na mota kaysa faja bifa jijjirata gatte mutation jechu tini gatte atas bifuma tip covid gore gatte wadda la ka bifa jijjirata fadima one harian virus it up is very common
ega akase rota u virus is a drug af dawano jate e sabifa jijirate fi nojatu jachu
wor bi fa jijirate kona mantana postima patasadi mo kana to jira uk variant yanini south africa variant yanini brazilian variant yanini maka uk khanatu habba chatu fuda tijira inni khuni in ma hu amma uk faisa 98% amma isa bi faji jiza khana habba chatu bi jechu kamana min baka ba maji 98% in khamma bi faji jiza khana mo in tetsu yanini gatte irrede tabra saturani sanu bi jechu da vaccine amma yuru khuni numa galaga khana bi jechu amma wani jiza sabji kuni bi sabji adda jira amma khani university of california rabe last public student di business command ya tete vaccine kuni inuma dalaga khani di ingala kutu tutam ingala khana rati wansi po wangu mwenye senyo kwa tu kwa kujira bisa ini sunu mali amma Minnesota khaisati artikili toko dibise nama sadjeta viti sagal kapuli vaccinated tehe yero na tufu katani tufu na kakaba mejira yetu na khana hu vaccine fukate iste wanti the best method when isa khana prevent di parra ikkati wudu amman kana covid 19 kana also vaccine ati khana ati khana tahin amma ana kama dhaghi ya tika scientist toni heddu inja neti maski se yuro hundo fattu da male amma pala lega ruti nam numma sila vaccine elite lehu tika da male reinfected warra tahu ati jilu jire lechu barba beti
ega amma mu wae virusi corona kana ilalu biye warra dureyi wokin qarometti hammata mal sinitti fakkata sababisa
akuma guddattu woni kuyolalle jeru nema umri isa guddate nema malle kuma adda adda durwanu isjala sabu dafetti hammata de ajje sajettu number 1 dikitti nema heddu fitaju amerika sayta amerika hinsa mal garaga fadar biye heddu kronte nemmi sanin lentawa adda adda fudata percentage guddani jiru era jira kanjettu warri kuna kame jirata warra nambi tokkichi isa ukkuba afur shat jala qabu warra jira ko so covid 19 ko fini jechu da comorbidity da ina man ko ukkuba adda ti wodi wal kabate ko ga farra ti dufe da ti adde ti jechu da gara gara ti na fakkenya Ethiopia halan Ethiopia sai satti denya ma hiddu era tu umrin ti je Ethiopia da hiddu no e ka putu da ti afredi tu adde bi ya dia do jo kala so sai fuli nafsi silagatte gurgudan hadu kuba dadda abu umre yi ga san cikin wani juwane jira kada bi biye gurgudan ta kana sai kuti gabatse wani namni heddu na kana asu kuma jiro na ma jiro an kuba adda adda bi waje kiri na dadda ka ta jiro to jira tu da ta jira ga tun ko shi da sai da sai ake sa
fa Kenya fi Ethiopia ti amma la kofsina mota dhukkuba kanaan qabamanii dabalaa deemuutu himama. Kun maalirraa ka'aa maaltu ta'uu qaba?
Wanti ta'uu qabu ani beekamu fallaaleetiin jira arra Itoophiyaa keessatti leetisti atileetii kateen kaleen jechuudha. Kun immoo warra gartee teessitti miti warra gartee zoottiin isaa beekamedha kanaan jechuudha. Fi gartee warri osoon beekamne karaarra duus biyya keenya namni illee lafa xixiqqoo keessatti hospitaalatti illeen du'u walli beekame akkasii jechuudha. Ummanni keenya dhugaa dubbachuuf dibas eeggannaa kana hin godhan. Amma eeguma COVID-19 kun dhufee olaalchaate warri biyyaalleen gamaa gamanaan warri beektoonni biyya keessa jiran nursiidhaa fi doktorootaa fi warri saayinsistoonni hundi himan namni keenya aruuzaas godhatanii bika gurguddoo kanatti akkas akkas wal gahanii maaskii osoo fuularraa hin qabne afaan irraa hin qabne jechuudha. Wanti kun dhugaa dubbachuuf waan hedduu jabaati. Ummanni keenya yoo kan dandeemu taate hanga dawaa wanti kana dhibbarraa dhibbatti argamee iraajikee dhabamu lafara kanarraa waan godhamu hunda maaskii fuula uffachuudha qabani ammallee wanti kana hunda jala deemuudha qaban jechuudha. Gadda isaa tuumee tursi namarraa adda dhaabbachuu kana kan jechuudha. Kana fakkaatuuf wanti kana guddachaafi jiru namni keenya eeggannaa kana hin qaban eeggannaa hin godhan amma akka ilaallee garuutti feesbuuk irratti sun ilaalla laayitii jiru osoo ilaallu eeggannaa godhuudha qaban gartee lubbuu abbaatu irraa wakkiila jedhani.
Vaayirasii bifa jijjiirrateetu gara sana dhaqeeraa shakkii jedhuumuu hin danda'a.
Kun akka ade common person gartee shakkii sanii uuma garuu amma fakkeenyaaf biyya UK keessatti riisarchii godhamee kana namni hanganni kanaan qabamee warra gartee new variant warjan kanaan qabamee kun ammoo kanaan qabame jedhee riisarchii godhame. Itoophiyaa keessa barbaadee waan dhabee riisarchiin akkasii hin jiru jechuudha. Waan kana jechuudhaaf. Qabatamaa riisarchii walii tokko arguudhaan qaba. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf hin beeku amma kana haaleen kun tahuurraa mala UK beeren takkaawu South Africa beeren takkaawu Brazilian beeren kanarraa ta'uu qaba danda'a. Tattaammoo COVID-19 vaayirasii waduri duraanii kan ta'uu danda'a. Kanaafuu riisarchiin amma dura akka dandeenye hin jiru jechuudha.
Faca'inna isaa biyyooti akka Afrikaa keessas yoo ilaaltan. Afrikaan kibbaa namoota ittiin miidhaman baay'ee qabdi COVID-19. Warri kaanis akkuma akkasittiin tallaaliin hamma dhaqqabuutti uummanni maal godhutu irraa eegama jettu?
Ani hanga tallaalliin kun dhaqqabutti amma Itoophiyaa illee gartee AstraZeneca tallaallicha kajaan dhaqee fi hanga tallaallichi kun babal'atee biyya hunda keessa wal gahee namni hundi gartee vaaksineeri ta'utti wanni uummanni keenya godhuu qabu. Qabxii kuudhaniirraan dubbachuu barbaadamu. Ka tokkoffaatti 6 feet takkaahuu 2 meters gartee meetira 2 namarraa fagaatanii dhaabbachuu dandeehu bakka deeman hundatti. Yoo dandeenye mana taa'uu giroosarii soorii qofaaf gadi bahuu namni keenya akkasitti hin kan dandeenye immoo akkumaan jeessan gartee wanta godhuu qaba. Sadaffaani maaskii kana yoo kagartee ammayyaa kanallee qabaachuu baatan wooma akka fooxaadhaa fi yaafii dhalaanis fuulatti uffachuu funyaan itti afaanirra kaasanii deemuu danda'u garuu hunda jechuudha. Gaafa isaan mana isaaniirraa gad bahanii afuraffaani mana taa'anii dalaguu dhugaa deemuu taate. Shanaffaan konfiransii adda addaa siinii adda addaa yoo kan deemuu taate virtual meeting kana gartee waan akka zuumiirraa kana kanarraa godhu malee nama wal gahiitii nama kudhan akkas wal gahanii diidam dhibba akkas wal gahanii tattaa'u qabu. Qabxiin jahaffaadhaa ammallee kumaan jiree yoo kan deemuu taate hoggaa mana taa'anii mana isaanii keessa yoo namni kufuu taate nama adda addaa faamilii membariis tahee nama sanii wajji gartee adda if baasanii hanga qofaan sun irraa walachuu itti gartee nama sana halaalatti tajaajilu danda'u godhe. Torbaffaan yoo deemuu taate harka isaanii saabunan amma ammatti dhiqatu. Yoo kan sun hin argamne taate alkohol beest haan sana tajaajilanii kana gartee harkatti dhiqachuu. Saddeetaffaan harka isaanii yeroo otoo hin nyaanne jiru akka gaarii dhiqachuu yeroo hunda jiru. Gaafa qofaan saayitaffaa afaan isaanii qabachuu waan akka tiisuutiin akkasitti wanni irra qofaan isaanii gaarbeeyyatti darbuudha jechuudha bakka fagootti darbu fageessanii darbuudha. Qabxiin kurnaffaadha ammallee objektii gatee waan akka qulfiidhaa fi waan akka teebilaa waan akka doonaa fi kan ogaa harkaan qabanuu dhaabanuudhaaf kana akka gaariitti disinfekti godhuu gartee keekin godhuudha amma jechuudha. Yoo akkana waan kana hunda jala deeman ammaaf wanni gaarii jiru kana jechuudha. Hanga dhibbarraa dhibbatti talaalliin kun argamee waan jirutti akka gaariitti eeguu qaban namni keenya qabxii kurnan dubbacha kanarraa.
Yaadi kan biraa na hafe jettan jiraa?
Dhugaa dubbachuuf yaadni biraa ammallee kan irra deddeebi'ee dubbattu uummanni keenya kun beekaa dhoowwanna kana akka laafatti fudhachuu irratti jiran COVID-19 kanidi makadwe adunya butu wa tinama miliyana sadihide makadwe kamikopini lukuba hama kanara irradewe kini sininjaa yomasi amma yawa leka batuwa tanu wana kapota ara kutu tarbena mihinka mendiru ira fitalanis jolle kitiko namne kutan hundinu akadari kisi zambia ukaita umasi ufaturan metra ilanga metra lamana marada kutuwa kanana khani
Dr. Jamal Hassan, Debina Latanif, Mac Radio, Sagale America, Edugalatoma.